you?
Hello?
Hello, how are you?
I'm fine, thanks. How are you?
I'm doing great. Thank you so much. Do you prefer to speak in Kinyarwanda or English?
Yego nakivuga ariko hari ubwo kije kinanira ariko nagerageza.
Oya ntabwo kikunanira uri umunyarwanda kazi. Ndagira ngo nkushimire. Ndagira ngo ngushimire ku byumwe ariko ubutwari wagaragaje biragaragara ko uri umukobwa akaregeya kuko muri iminsi 19 yose ishinyabupfura mwagaragaje yaba mu bitangazamakuru yaba mu magambo yagiye avugwa mwagaragaje ko mufite uburere ku by'umweru kwa nkabanza ngushimira rwose ikinyabupfura mwagaragaje nk'abana banyakwigendera
yego nyine ndi umukobwa wa Karegeya n'ugushimira Karegeya gusa niwe wandeze kandi uyu munsi twababaye ariko dufite n'amahoro kubera ni umuntu wahunze akagenda akabasiga ariko bakongera bakamukurikirira none tuzi ko ntabwo bamukurikira so ayo mahoro niyo dufite kandi yabayeho ari umugabo kandi njyewe nzi ku izina ryanjye ukuntu bari muri hariya abo bantu barimo kumutuka bavuga ibintu bibi ni twebwe tumuzi hano ukuntu hari abantu benshi njyewe ntabwo nibitangaza kuri njyewe ntabwo nari nzi ko yari afite inshuti gutya ariko ni benshi bose bari hano twese ntabwo ari nyine turababaye ariko turana we are celebrating the life of a man uzi umugabo really yahagaze kuwe nta muntu yashutse ntabwo yajyaga abesha yari Karegeya nta muntu ushobora kuvuga ngo ntabwo yari uwari imbere yabo uzi ibyo mvuga
yes ndabyumva ibyo mvuga kandi biranigaragaza nibyo navugaga ni mu minsi 19 byarigaragaje habaye za atake zo kumutuka zo kubatuka ariko mugaragaza ikinyabupfura kuko muri abana ba Karegeya mugaragaza ikinyabupfura ntabwo mwigeze mugaragaza ko mwarezwe nabi
oya ntabwo twarezwe nabi twarebwe neza cyane
ni byiza cyane nagiye numva ubutumwa ubuhamya bw'abantu bavuga ngo mwiganye bavuga bati ukuntu papa wanyu Karegeya nyakwigendera yabatetesheje ukuntu yabajyanaga ku mashuri hari testimonies nziza cyane zigaragaza ibigwi bya nyakwigendera
yego oya yari dadi nyine twavugaga buri munsi yavugaga n'abahungu buri munsi yari kuri twebwe njyewe nzi ko my father he's a lot of things to many people but to me and my brothers he was just our dad you know and at that he excelled yari umudadi nyine exceptional I don't know how to say exceptional in so
udasanzwe mu buzima bwanyu
nyine udasanzwe mu buzima bwacu kandi twamubonye twamusezeye ariko hari ukuntu twumva twese ngo ntago apfuye nyine gupfa ngo ntago hari his spirit is here ndumva ari hano ndumva dusekana ndumva ibintu ntago birangiye turi hano dufite ubuzima kandi uri bube ubuzima bwiza
hari ikintu uvuze kiri very powerful uravuze uti ntabwo yapfuye yaruhutse kandi turabona turi kumwe nawe ubundi most the time nk'iyo umubyeyi nka Colonel Karegeya intwari yacu yishwe aho tuwe ntabwo yapfuye arwaye can you imagine kuruzi umubyeyi wawe ntabwo yakoze abinda cyangwa ngo arwara uvuga ngo indwara runaka yamutwaye ariko ubutegetsi yakoreye buramuhotoye bumwishe nabi ariko urabona ko ntabwo ufite iriya engo yo kuba ufite umujinya wo gukora revenge urumva ko urishimye urabasekeye
yego
izo ngufu zikuraye zigaragaza uwo mutima wo kwihanganira abahemukiye papa wawe kare akageni
si wese wanyigije niwe papa wanjye niho nabikuye
that is a very powerful message kuko awundi akenshi usanga haba hari ikintu cy'akababa ruvuga uti nanjye mfite ubushobozi rwose nakwihimura ariko biragaragara ko mu bana ba Karegeya mufite kwihangana no kwemera ibyabaye kandi bikaba ari urugero rubereye abandi banyarwanda
yego oya ntabwo dufite spirit ya revenge cyangwa ibintu nk'ibyo twebwe turashaka amahoro gusa ngo abanyarwanda babeho badatinya ikintu cyose mfite ba anti badashobora no kuntelefona ngo barire ngo bababare kubera baratinya ngo umuntu abare bibateye agahinda ngo ntabwo babibashe ibyo bintu nibyo bimbabaza nibyo byababazaga Karegeya yashakaga ngo abantu babeho babe free babe nibatinye ikintu kubera ubuzima bwacu n'ubwacu nta muntu ufite permission to take a life that you didn't give
ndabizi mufite abavandimwe barimo mu gihugu cy'u Rwanda batashoboye gukandagira aho ngaho bitewe n'uko bafite ubwoba nk'ubutumwa babagenera nk'abo ngabo bari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda bari hosted kuko ntago bari free ntago bari free yo baba free ntago bari gukangwa n'ibyo buri abategetsi bubabwira ubutumwa babagenera magingo yanzi ko badukurikiye kuri radio baratwumva ubutumwa babagenera nk'umwana bakaregeye yandi nk'ubuhe
yego okay urakoze reka nsubire mu kiriyo
urakoze cyane kandi ko wifatanyije natwe ndagushimiye cyane biragaragara ko uri humble ufite courage kandi ukomeze wihangane muri ibi bitoroshye kuba murimo mu magingo ya nk'umuryango wa nyakwigendera intwari yacu colonel urakoze cyane
yego
banyarwanda banyarwanda kazi